wararkeena ga soo gaaraya dhulka Soomaali galbeed ee ku hoosjiray gumeysiga dawladda Kenya ayaa tibaaxaya in dil bareer ah loo geystay oday macalin ahaa sida ay sheegayaan wararka ninka la dilay ee macalinka ah ayaa lagu magacaabi jiray macalin Nuur Xuseen Umar dilkan ayaa ka dhacay degmada Wardheere ee gobolka Dolo ee ku hoosjiray gumeysiga dawladda Xabashida Ethiopia wararkan helayno ayaa inta ku daraya inuu dilka salka ku hayo aanu qabiil sida ay sheegayaan dadka ag dhowa goobta uu falka naxdinta leh ka dhacay kadib markay rasaas ku fureen kooxan heebtooda la ogeyn oo milishiyo beeleed ah si kastaba haatee dhulka Soomaali galbeed ee ay gumaysato dawladda Xabashida Ethiopia ayaa waxa muddooyinkii la soo dhaafay xargaha goostay dilalka ku saleysan aanooyinka qabiil ee u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaas dawladda Xabashida Ethiopia iyo maamulka ay dhidibada u taagtay ayaa lagu tilmaamaa inay iyagu kiciyaan colaad beeleedyadan u dhaxeysa dadka shacabka marka isgumaadayaan dadka shacabka ayaa waxa ay sameynayaan inay hindhaha ka daawadaan dadka isgumaadaya